The sun Rovens, delete you. RIP Rovens in the process. This is special day. This is special day. Today this is special day. Omukungu azaliddwa, mama azaliddwa. Olunaku siri lwerabira. Lwali lunaku lw'abakopi. Ono yalufulola omuwendo towakana w'ekigambibwa. Kuvolo n'endoza mu kopi ng'omukwabona nga basanyukiragana mazaalibwa nga kakeeki kaliibwa. Eno tubiibya ate mu bitiibwa si mazina gatiibwa. Ng'omusibe gwe basonyiye wateebwa. Mungu yakirizo gye kusikwe wateebwa. Osombya b'ebitiibwa ogambe eno paliyamenti. Totya sekyuli toyinanga waboda yeferementi. Amazaalibwa amalungi dansi sukuma. Tujaguze wesimyo zebuto emama. Oh, amazaalibwa amalungi oli wakumettebwa keeki fese gwanira ebirungi yonna. Olwaleero happy birthday nungi. Happy birthday dear, happy birthday nungi. Happy birthday olwaleero, happy birthday nungi. Happy birthday dear, happy birthday nungi. Happy birthday to you. Emikwano yalonda mu misufu. Tombuza chichari nkubulide baita nabo. Batefu chechitufu. Mwe musinge emikwano temuli babofu. Abechalo ninganda mwamuzimba. Ngabimu yatelela mulaini kunyumba. Mwe musinga kube emikwano. Jimulabide kubikolwa nejimwe gomba. Atabazade mwasuka. Weyalwala mwafubanga suka. Ngempeweze mwamubika suka. Mwe musinga chembamba sala komba. Yita suka suka sukari. Mwabachira walai. Sikulimbe chalari, mwadonda womusai. Amazaalibwa amalungi dansi sukuma. Tujaguze wesimyo zebuto emama. Oh, amazaalibwa amalungi oli wakumettebwa keeki fese gwanira ebirungi yonna. Olwaleero happy birthday nungi. Happy birthday dear, happy birthday nungi. Happy birthday, olwaleero, happy birthday nungi. Happy birthday dear, happy birthday nungi. Happy birthday to you. Mbebaziza nayo n'ebigambo by'okumwebaza nkyabisonda. Ku mukolo gunaakira ku bazadde, emikwano, ab'ekyalo n'enganda. Ye masita pulaana Katonda eyasobozesa mama Kalimunda okufulumya omukungu gwe tutenda. Yali nteekateeka ya Katonda. Oh, wendabye kimere maya pinese fuse tight nevuna hapetite. Kati njo yakulya kati ngali mulile tujja kuyamba gwa kutakati. Okola mawulire lero ku anikati. Akalabo tulese wandikayita Katono. But we all say inside there is a key for a kaje walose. Ogende kubondi wevuge bakasese. Amazaalibwa amalungi dansi sukuma. Tujaguze wesimyo zebuto emama. Oh, amazaalibwa amalungi oli wakumettebwa keeki fese gwanira ebirungi yonna. Olwaleero happy birthday nungi. Happy birthday dear, happy birthday nungi. Happy birthday olwaleero, happy birthday nungi. Happy birthday dear, happy birthday nungi. Happy birthday to you. Omukungu azaaliddwa, mama azaaliddwa. Olunaku siri lwerabira. Lwali lunaku lw'abakopi. Ono yalufulola omuwendo towakana w'ekigambibwa. Kuvolo n'endoza mu kopi ng'omukwabona nga basanyukiragana mazaalibwa nga kakeeki kaliibwa. Eno tubiibya ate mu bitiibwa si mazina gatiibwa. Ng'omusibe gwe basonyiye wateebwa. Mungu yakirizo gye kusikwe wateebwa. Osombya b'ebitiibwa ogambe eno paliyamenti. Totya sekyuli toyinanga waboda yeferementi. Denetyoti.